munaasabadda ciid ul fidriga oo ku hirsan saacado iyo waliba dhammaan magaalooyinka dalka lagu dareemay diyaar garowgeedeena wiiniyowka maalinta ciida deegaanada koonfur galbeed waliba iyo ku mid ahna meelo sida ciidkee lagu dareemay diyaar garowga ciida gaar ahaan magaalada baydhabo sida la wada ogyahay maalmo ciida iyo waliba ayna maalmo ciida mashquul badan saas darteedna mararka qaarsho iyo dhiyaana falal amni lidikee walina inta badan heegan la geliyay ciidamada ammaanka si ay ku horsidaan walkasto falal amni darasheena qora taliyaha saldhigga booliska degmada baydhabo gaashaanada ibraahim dugudow ayaa bajaajleydan ka baaqay intii oo si tartiib wadooyinka ka maran si shacabka wadooyinka maraayaan dhibaato iyo ninjeysina sidoo kalena waliba uu bulshada ku booriyey inyo feejignaan amni muujiyaan maalmo ciida si lanku horsida walkastoo amni darasheena qora soona sheegay intii muhiimay taa in bulshada iyo doorshe qaadata
wali fadeynayaan muslimiinta soomaasay oo ka ibaadaysadaasi masaajidada magaalada dhammaan inaan geysi xaalad amnin ka saabsan wali amniga galgal gelow maadaama ciidahani wajahanta soonka 29-ka ramadaan qaatay ila raayis inni bidaa ka soomni lan diyaar guruwaa iidi taaso ka saabsan ila raayis magaalada dadka ka dhagma bulshada ka dhagma baydhabo ani aan geesi farmin aan dhamaa amniga wal walan dhamaa aan inni iskuul shaqeey oo wali goob bulis ku lugu shaqeey oo shacabka reer baydhabo aan geesi fadaw wali oo xaaladaan hadduu ku hadlo ka saabsan iskuul kulanka bulshada ani aan hor dhaan geesi si aan ku diyaar guruwaa taaso ka saabsan iyaalk maadaama maalintaas yuumal farhaata oo iskoolan jarna dugsi quraanan jarna mayla raayis owlaada dhammaan iyo maal dadweynaha yuumal farhaata dooli fadaanaysa oo qofka o ramadaanka soom wanidii farhadaas kala soomaan siisi uinta inaynka bedel ini owlaada soo galaha ka fasahaw magaaladan wali hoogdee kunbajaar sidi kunbajaar afar kunbajaar oo waliboha owlaad oo nisdaana lahan dhiibaw lankasta gutuliyoonka dugdaw maalinta ciida lan meel fadheedan lahayna dadkana la rafaraysanya lays dugdaw wali fadaani owlaada in idoodo ka iidan oo yuumal faraa waalidiintii la qaadan idoodo ka qaadan socoyo uunta waalidoo nii bedel magaalada bartamaheeda wali dhinkiri niifoodhinkiri niifookaasoo madeela kumuniska kooyan kumuniga niska kooyan baabara farinha goosada kor owlaada waliba baabara linkire lindee kumuniga baabarka kara raarada aana kora saarinin aana hoose saarini mayla raayis maalinta ciida yidiga dhaafna soo nadlasoon intaas uniga shaqo gal soo maadaama ulaado waliba lankii waqtigii hadal aan reebo maan oo maalintii isilaahan goor dhamadaw laakiin wali falaan inuu didaal isfarn ulaado magaalada la ka fasaxo oo mayla raayis lankas intiis wala beese hasi ban magaalada galaraw shantaraalada magaalada haafdo oo waliba isbuusid wiifoon kiro oo intaas uniga iska kooyan wali fadaan in wilaada kala soo
maalmo ciida mashquulka badan ee wadooyinka wali baanta badan ku dhaladay shilal dadkii iyo baabuurta ka dhex riyow sitaas lanku horsidiya laamo ammaanka magaalada baydhabo ku digan bajaajleed iyo baabuurta inuu si tartiib ah oo taxadar leh ka maran wadooyinka si shacabka dhibaatan ku diirna